alright, alright now. I need shorty,
yeah. On the beat.
I nimepata tabibu, hey. Kwa kila kitu yendo jibu, hey. Hakuna ugonjwa atibu, hey. Anaondoa taibu, anaponya moyo, akili,
akili. Hey.
Anakuacha kamili, akiingia moyo hata mwili, yeah. Anabadili juu chini. He's my healer. Ah, yes or no? Matone yani mwaga matone, ndio anikome, shetani anikome. Yendo power, uliza wa home yendo dawa. Aki come through tuko sawa, kama kawa. Kuponya kwake kama kawa, aki come blessings ina shawa. Bila mapepe, anaponya taviwete. Bila mapepe, magonjwa yanaona tumacheche. Bila mapepe, anaponya taviwete. Bila mapepe, magonjwa yanaona tu macheche. He's my healer. Ah, yes or no?
Nimepata doctor,
Sasa naimba, nime.